tinuru olu chukwu na akpọku n'ụmụ mmadụ olu nnuru na-ekwusi n'ezi ya na-abụ n'ihe bụ anụ ụlọ mara onye enwe ya n'ebe ọzụzụ ya ụmụ mmadụ dabere mụ ụmụ chineke dabere chukwu ewu
onye na-akọ nụ dabere m onwe gị ihe karịrị omume
Jesus.
Abụọ m ụzọ n'eziokwu n'ụzọ ndụ nke eluigwe cheta ọbara m siri n'elu obe n'ihi mmadụ ama kwụsịrị marụ gwogwogwu ọgbọ n'obe nwetie nkwụsị ọkwụsịwo nwetie nkwụsị nsogbu gị akwụsịwo I say it is finished all the sorrows are finished I say it is finished the problems are gone I say it is finished barrenness is say it is finished poverty is finished ewu o
echekwukwa n'onwe gị dabere mụ enwere m ike ịgbanwe ọnọdụ ọbụla ahụ chi ọba nka n'ọrụ niile bụ mmadụ dabere mụ ọdịghị ihe karịrị
ma m dabere mụ ọ dị gị ihe karịrị pastọ lina mi awụsị uchu sista linongo he will surely see uchu broda linongo he will never fail you they are mocking at you
he will never
I say linongo they are shouting at you I say linongo there is no marriage for you. I say lean on God. There is no money for you. I say look up to God. There is no money for house rent. I say lean on God. There is no money for school fees. Baba will never abandon you. I say lean on me,
lean on me.
There is nothing too hard for God to do. Lean on God.
He's here.
He will surely answer your prayers.
He will answer.
When you lean on God, Baba will fight your battles.
He will fight your battles.
When you lean on God,
Jehovah Jireh,
He will surely open your way. When you lean on God, He will go before you. When you lean on God, oh, He will surely, surely set you. Thank you, Jesus.